Anpenda nfenda kuzilika, nfenda chicks, nfenda tigers, nfenda hizo hip six sexes kiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that slow but yende chap chap. Ay,
kutete, ay, inatuteta.
Ay, ay,
minakana mwa, anamba nala.
Ay, ay,
kutete, ay, inatuteta.
Ay, ay,
yeah, minakana mwa, anamba nala.
Cheki, cheki mina we, ah, tuna do the math, eh. Sarenda take over, jo angusha mabitha, eh. Baby si ubendova kwanza venye inafa. Na chocha mina penda hiki fa. Ukidigi da digi da pale tu kwenye machuo. Mina sikia sikia ni kama ni komandom. Saini kozon mamizinga ni za chrome. Manzi unanibamba mahari nitachukua lon. Na kula matupa hali pale sehemu flani yani. Na utamuaga misi jui joni majigani. Nikimaliza utasema joni nani dadi. Hari crazy ule boyo mashinani.
Anpenda nfenda kuzilika, nfenda chicks, nfenda tigers, nfenda hizo hip six sexes kiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that slow but yende chap chap.
Ay, ay, kutete, ay, inatuteta.
Ay, ay,
minakana mwa, anamba nala.
Ay, ay,
kutete, ay, inatuteta.
Sina penda kuzi enda, tenova teni miji kenda. Mzabibundo agenda, figa ni nane si utapenda. Chora saba,
she's a bender.
Sita 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 enda. Nakupenda ni takupenda, maraka tanu thani nitenda. For you ni cha mavela, for you ni cha pamela. For you ni cha mapelo, skin komboka itaya hela. Vitu ni tatu, susikize msela. Kuna novu, kuna matope, zikipatana ni natela.
Anpenda nfenda kuzilika, nfenda chicks, nfenda tigers. Nfenda hizo hip six, sexes kiwa bamba. Manapenda hii, anpenda that slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that slow but yende chap chap.
Ay, ay, kutete, ay, inatuteta.
Ay, ay,
minakana mwa, anamba nala.
Ay, ay,
kutete, ay, inatuteta.
Skia, ay,
minakana mwa, anamba nala.
Anapenda bima yangu juu ya venye nakitoka. Niko hapa kaloleni tukomboka. Demka mejibeba independent na nafocus. Na fikia tuende wapi mdeo deres bana donga. Basi basi real don dada. Wada na wadada. Wezi ni kumpea na ma MC mafala. Kila flow na city vitu deadly na sibala. Nkitokia na kapengwa na shanga aga ajab. Tuende basi wapi nuku ni mekladi. Sana kona nani hizo nza bunuasi. Basi nipe na fasi nkona hospa wa farasi. Nataka tuende wapi haya anzisha safari.
Anpenda kuzili kanpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six sexes kiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that slow but yende chap chap.
Ay, kutete, ay, inatuteta.
Ay, ay,
minakana mwa, anamba nala.
Ay, ay,
kutete, ay, inatuteta.
Ay, ay,
minakana mwa, anamba nala.